Sanibonani kusihlwa bangani. Ngibonga kakhulu kuba lapha kusihlwa futhi. Ngisanza kusuka nje lapha esikhashana ndesendlulile. Ngicabanga ukuthi ngiphume ecishe ngensimbi yesine. Futhi ke ngadzingeka ngisehlela kuyobona labanye futhi bangani. Futhi ngibuye imizuzu lesihlanu emva kwensimbi yesikhombisa. Kuthi nje bengifanele ngibuye emva lapha. Ngakho ngithi kuthi ngira sihloko noko mina kathu nevile. Kodwa manje kunesicelo lesisanza kushayelwa lucingo ngaso sivela kulomunye eChattanooga eTennessee. Lothandzekako lobeka sengotini yemoto emavikini amathathu lendlulile futhi ulele uculekile namanje futhi ucela umkhuleko lapha ebandleni futhi yebo mnakethu impela ungasenda mnakethu nevile woda nje yebo mnumzane
I just almost forgot I made a promise to make an announcement tonight
besikhuluma ngaMelchizedek ukuthi bekangibani futhi sisengake ndilutho kuthi singacetha ngaso kodwa mhlawumbe ngesikhathi esilandzelako nangingena singathatha kusukela lapho sisasolo sisencwadini yamaHebheru kodwa kusihlwa sivula ngale encwadini yaDaniela kuthi nine lenine maBhayibheli enu vulani kuDaniela welishumi nakubili kuthi sizofunda lokuncane kusukela lapho kuthi sikhulume mhlawumbe kulokunye kwelivi laNkulunkulu encwadini yaDaniela Manje Daniela bekangilomunye we bekangumprofeti lowathwalwa esuka eJerusalema wehlela eBabylon ekuthunjekweni kweBabylon yinkosi Nebuchadnezzar bekangumfolo omncane ngesikhathi ehlela eBabylon kwakungesibo labanengi babo lebebasolo babambe ukukholwa lokumnanzi lokutsala ngiyamthanda Daniela ngoba kwakhe Beka kuhlosile lokho enhlitweni yakhe ngesikhathi ehlela eBabylon ukuthi bekathi ohlala alikholwe futhi bekangeke athi ngcolise yena ngetinyama tenkosi nakanjalo njalo manje yona kanye nje lento Daniela bekangumprofeti kubetive Daniela wabona wonke umnyaka yobetive uvuka futhi uwa bekawe kuqala ukuthi abe nguye simbita ngemprofeti webetive bekangesuye wetive cobo lwakhe Kodwa wabona simithelo sesikhathi sebetive kusukela ecaleni kuya ekupheleni enhloko yegolide futhi siphelela etinyaweni tensimbi nelubumba. Futhi aseselapho phansi ahlosile enhlitweni yakhe ukuthi angeke athi ngcolise yena ngetinyama tenkosi netinzaba tenkosi. Futhi lelinye licembu lomnakethu lekuthiwa nguShedrake, Meshake naAbednego. Bekasendasi lapho nabo lokwakungesibo baprofeti kodwa emakholo nabo futhi bahlosa enhlitweni yabo bese kuthi ke uma lawo makholo lamane ahlangana ndzawonye kungathi ngiyabona kaneng impela bebanemihlangano yemkhuleko ndzawonye njengoba senda nje sibutsana ndzawonye ngoba sinetindlo letifanako niyathi kunesicubulo lesidzala lesithi inyondela usuba lunye tindiza ndzawonye futhi leso sisaga lesidzala njalo futhi leyo yinto lenhle impela nayo inyondela usuba lunye tindiza ndzawonye anijabule ngaloko na impela inyondela usiba lunye tindiza ndzawonye kungesiko kathene ngangihleti emhlanganweni lapho bekunendlotha ixoxa lokuthide yase ithi yebo ke beyikhuluma ngemiphefumulo leyaya ekuboshweni leyayise kuboshweni ukuthi Jesu wahamba futhi washumayela kuyo emva kokufa kwakhe nalendlotha lebeyikhuluma yathi yebo ke ucabangani ngako futhi umnakethu lolikhalathi wasukuma wathi yebo ke ngiloko nje libhayibheli lelakusho wahamba wayoshumayela emiphefumulweni leyayise kuboshweni wathi ucabanga ukuthi bekuyini na wathi kwakuyimiphefumulo lengaphendukanga ekubeketeleni emsuku intanowo lapho umkhumbu sakhiwa njengoba nje libhayibheli lasho wathi cha wathi lelo nguleli bandla ushumayela kulabo bantu bePentecostal kulawo mahlelo nayo yonke indvo kubakhipha ejele wathi manje buka lapha mnakethu wathi iPentecost ayiphathwanga ngisho nekuphathwa lapha washo ukuthi wavele washo nje ukuthi wahamba wayoshumayela emiphefumulweni leyayise kuboshweni ngako ngathi amen kunjalo nalomfundisi wangibuka wase uthi inyondela usiba lunye tindiza ndzawonye Ngathi kunjalo banakethu bekukholwa lokuligugu lokufanako bakholwa nje lokho lokushiwa umbhalo ukuthi kuliciniswe Daniela beka nalabo labathathu balingani lebebakanye naye niyathi kuhle uma ukhashana nelikhaya kuthola umuntu lothite lokanye nawe umuntu lothite lotoma ngakuwe umngani lolungile sibili Oh hey, emaven angephandle uma uthola lo tsite lofuna ukuba ngumngani wakho futhi akuthandze futhi eme edude nawe. Loko kufaneleka kangako ikakhulukati sihambi. Nalabazalwane laba basuswa edolobheni labo. Nelidolobha labo lashiswa nato tonke tichatabo netintho letingcwele tankulunkulu. Kwase kuthethwe kwayiswa endase eBhabhiloni futhi kwafakwa endlini yengcebo yenkosi Nebukadnezari. Lobeka bathwale wabehlisela endasi lenkulu inkosi ebetivele kahle. Manje uma uNkulunkulu akuvumele lokho ukuthi lidolobha labo lishiswe, lisondo labo lasha ukuthi babathatha babayisa endasi edolobheni, kwakungenxa yokuthi bebakhweshile kuNkulunkulu. Kodwa bekasolane likholwa lebekangabeka tandla takhe kulo futhi athi lena inceku yami. uNkulunkulu bekahlala njalo anafakazi nzawana thide. Akathi shiye yena ngaphandle kwafakazi. Akunanzaba sekwehlele ngalesinye sikhathi kumunye nje. Kodwa bekahlala njalo anemuntu lothide lebekangabeka tandla takhe ethi kwakhe. Futhi athi lena inceku yami futhi uyokwenda njengoba ngimtshela. Manje siyakuthanda lokho. Ngicaphela ke ukuthi ngesikhathi labazalwane laba basenda silapho bafakwa ekuvivinyweni. Sibonelo lesihle kakhulu saloko likholwa leliciniso lelitakuko uma liyemukela mbamba inkosi Jesu njengomsindisi walo. Lihlala njalo lifakwa ekuhlolweni. Sathane usesemsebentini wekuhlola futhi kutela kuphela ukuthi kukuside. Kukwe kukusida. Yonke indodzana letha kuNkulunkulu imele ivivinyo, ilaywe, ibhacabulwe, ngalamanye amagama inikedwe kushaywa lokuncane, kuconzisa. Futhi uma uNkulunkulu asinika kulaywa lokuthide, futhi singakhona ukukumela, khona-ke siba bantwana labangemavezandlebe, futhi asisibo bantwana bankulunkulu. Manje indoda lebhekise mbamba buso bayo bubheke ngasezulwini, akunanzaba ukuthi kwendekani lapha emhlabeni, isesenabo buso bayo lobubheke ngasezulwini. Bangani bayo bangahle bayishiye, umndeni wayo ungahle uyishiye, umfundisi wayo angahle ayishiye, kodwa ukhona munye longeke ayishiye, loyo nguNkulunkulu. Futhi uma ingqondo yakho seyiguquliwe, ngiyakuthanda lokho. Daniela bekashise onke amabhuloho emva kwakhe. Bekangahleli kubuyela emuva nhlobo. Bekangabuki umkhondo wakhe lobuyela emuva. Bekabuka washiya leto tintho letisemuva. Wacinzetela aconze emakini elibito loluphakeme. Nguloko lesifanele ngabe siyakwenda. Nguloko libandla lelifanele likwende. Futhi njengoba ngicaphela-ke, uNkulunkulu wavumela Sathane ukuthi amnikele uhlolo. Futhi babahlola ngemlilo, babahlola futhi ngemgodziwe mabhubesi. Futhi kuso sonke simo uNkulunkulu wabakhipha bangetulu kwekuncoba. Inengi kuhlolwa kwalabalungile, kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuko konke. Loko kuhle kanjani pho? Sikuthokotela kanjani loko? Divivinyo, tinhlupho, luhlolo, konke kusebentelana kube ngilokuhle. Emva kwesikhashana uNkulunkulu angabona-ke ukuthi angabeka lithemba lakhe kuwe. Khona-ke uyokwentela tintho letinkulu. Manje siyathola-ke ukuthi Daniela waba lithuluzi esandleni sikaNkulunkulu ngesikhathi asesekhashane nebantu bakubo lucobo. Aphumile edolobheni lakubo lucobo, akhashane nelibandla lakhe lucobo. Eveni lelingatiwa uNkulunkulu wamsebentisa. Manje ungasuka kunoma yini longaba ngiyo. Ungasuka kubo bonke labathandzeka kubakho, noma ungakhwesha ebandleni lakho, kodwa ungabe solo ulithulusi etandleni kaNkulunkulu. uNkulunkulu angakusebentisela bufakazi noma nganoma yini layifisako kukwentela yona. Tibonelo letinhle, iBhayibheli licoveke kakhulu nje ligcwele leto dinga. Yonke indzawo lapho uguquka khona. Anithandi kufunda livi na? Oh, ngilifundzile nje ngalesinye sikhathi futhi ngakhala. Lapha ensukwini letimbala letendlulile bengifunda ekamelweni lapho futhi nje ngathi ngeke ngihlale phansi futhi ngikhale njengoluswane. Ngasukuma ngase ngiyahamba ngitungeleta situlo sami. Ngabeka sandla sami esitulweni sami, ngabuka phansi eBhayibhelini lami futhi ngavele ngatsabuka. Ngatungeleta situlo futhi ngalibuka futhi ngacabanga. Oh uNkulunkulu, ekhathi lapho kunekuphila lokuphakathi kuwo wonke wesilisa noma besifazane labayoba nesibinzi kubeka lithemba labo kulo futhi balikholwe kuphila lokuphakathi. Futhi wathi, hlolani imibhalo ngoba kuyo nithi ninekuphila lokuphakathi, futhi ngiyo lefakaza ngami. Hlolani umbhalo. Livi laNkulunkulu lisibane etinyaweni tethu. kuthi sifanele siholweke kukhanya lokulandzela indlela lesiholako sisuke ekuncobeni siye ekuncobeni manje ngaphambi kokuthi ube nekuncoba kutofanele kube nembi futhi uma kungekho timbi akukho ukuncoba lokunene ngakho sifanele kubonga ngetimbi nekuvivinyo futhi uNkulunkulu asinika lithuba lekuba nekuncoba ohe lokho akwendi ube ngconywana manje niyabona na imbi iyefika lomunye umuntu asho indlo lembi ngawe kugula kude kuwe mhlawumbe uNkulunkulu ukunika leto tinhlupheko letilula kude akuphilise futhi akhombise umsa wakhe kuwe ake nibone ukuthi usho ukuthini ngako uyakuthanda indzaba lenzala yemelusi leyaxoxwa lapho eJerusalema emaveni langcwele emelusi bekaphethe iimvu futhi wathi uyiphetheleni yona wathi inemlende lowephukile wathi yephuke kanjani lapho ngabe iwele eweni wathi cha ngimi loyephule umlende wayo wathi leni ungumelusi lonesibhuku kwephula lomlende waleyo mvu wathi cha ngiyayithanda futhi wathi beyiphambuka futhi bengingakhoni kuyenta ingilalele ngako ngephula umlende wayo kude ngiyinike kunaka lokungetiwe ngako-ke beyitongithanza futhi ingilalele ngalesinye isikhathi uNkulunkulu fanele asephule kancanyana nje empilweni ukuze asinike kunaka lokwengetiwe kancanyana kude asigone emathangeni akhe kusidonsela esifubeni sakhe ngesikhathi udokotela athi akukho lutho lolungentiwa khona-ke usithethe wasifaka esifubeni sakhe athi niyabona ngiyanithanza ngitokwenda usinze niyabona na o loko akwendi yini kuphila kuthi kuba ngconywana o mkhulu kakhulu ungumelusi lomangalisako akasuye yini akumangalisi davide athi inkosi ingumelusi wami ngingeke ngiswele nekuthi usiholela kanjani ngasemhlangothini lwemanti lajulile kuthi abuyisele umphefumulo wabo futhi uphuphumisa tinkomishi tethu futhi usigcoba ebukhoneni besitha ngike nagcotshwa yini ebukhoneni besitha senu kufakaza nje ize indzebe yenu ibile icicime niyathi umangalisa kanjani pho kugcotshwa uma usebukhoneni besitha sakho manje caphelani-ke uNkulunkulu wathatha inkosi Nebukhadinezari futhi wayenda lithuluzi esandleni sakhe futhi ngesikhathi inkosi Nebukhadinezari ifa emva kokuba seyitshani bakhula timeletayo njengelibhubesi noma njengetinsiba telukhozi netingalo takhe taba njengetidladla telukhozi nakanjalo njalo futhi uNkulunkulu kwafanele amende athi ukuthi ngubani lobekayinkosi sibili emva kokufa kwakhe Belshazzari indvodzana yakhe lengumtukulu wamthatha esikhundleni sakhe futhi-ke bekakhohlakele kakhulu kunenkosi Nebukhadinezari futhi ngalobunye busuku lapho bebanelitsili lelikhulu kakhulu babita bonke bomantshi babo nabo bonke labasetikhundleni bangene kutoba nemcimbi lomkhulu futhi ngesikhathi basenalo mcimbi futhi bahamba futhi babita labanye base bathatha titsha letingcwele tankulunkulu kuhlekisa ngankulunkulu nje futhi banathela iwayini banathela bonkulunkulu babo benda kushayiyanisa tingilazi netitsha tenkosi manje umuntu uvumelekile kuhamba libanga lelitside kodwa kunelayini lelehlukanisako emkhathini wokuphila nekufa awukafanele ukuphambanise lokho niyabona na ungachubeka nebuwula bakho lobuncane kwesikhashana kodwa kungcono wathi ukuthi leli layini likuphi ngabe inkosi ike ikuhlole kunoma yini na iyakwenda kithi sonke idonse ematomu ekuconzisa ithi loko sekukhweshe ngalokwenele manje khona-ke kungcono ucaphele ukuthi wendane kusukela lapho kuchubeke uma unyathela uwelela ngesheya kwalelo layini futhi ngalobo busuku ngesikhathi uNkulunkulu adonsa ematomu kuye futhi wangafuni kulalela wachubeka wehla futhi wakhipha titsha tenkosi wacala kunatha liwayini nekutibongela kuNkulunkulu wabo khona-ke nako kufika sandla sehla sivela ezulwini futhi sabhala elubonzeni menemene tekele ufasini lokusho ukuthi wena ulinganisiwe esilinganisweni futhi watholakala ulula akekho lebeka ngakuhumusha lokho kwakuthi limi letingatiwa futhi kwakunendvotha lapho leyayinesiphiwo sekuhumusha Daniela ngako uyehla futhi ahumushe futhi atshele inkosi ukuthi kutokwentekani futhi lapho uNkulunkulu wabhubhisa leso sive iBhabhiloni
While Daniel being there, he saw great visions.
Ngesikhathi Daniela alapho, wabona imibono lemikhulu. Futhi wabhala mayelana nayo ngalenduduto lenkulu lesinayo namuhla. Kwathi futhi sihleti ngalokuhlelekile. Kuphela kwembuso webetive. Caphelani ukuthi kuphelele kanjani. Utholeni nje manje. Ubonile kucala umfanekiso ume ensimini ngesikhathi akumusha liphupho lenkosi. Beyangumuntu wakamoya, waphupha emaphupho, wabona imibono. Akumusha emaphupho, uNkulunkulu beka naye. Futhi wonke umuntu beka kwathi lokho futhi. Futhi ngesikhathi abona lo mbono, lenhloko yegolide, nesifuba lapha sesiliva, nemathanga eluthusi, netinyawo tensimbi. Caphelani, umbuso ngamunye wawuya ngekucina kakhudlwana. Umbuso wenkosi Nebukadnezari wawuyinhloko yegolide. Wakuhumusha wamtshela nje impela kuthi leyo mibuso itosithatha kanjani isiyise ekugcineni. Bona-ke caphelani, kusukela egolideni, ngulethambe kunadodonge, isiliva iyalandzela. Khona-ke lithusi liyalandzela. Bese-ke kuba insimbi lelandzelako. Kuya ngekucina, ngekucina. Ngekubanza nawukhwesha. Caphelani-ke, emkhathini wako konke loko, Daniela wabona lo mfanekiso laze litshe lajutshwa entabeni lelahleshulwa ngaphandle kwetandla. Lagicikela kulo mfanekiso futhi lawephula, futhi lawenda njengakolo esilweni selihlobo sekubhulela, nemimoya ithanyela. Nale litshe lakhula laba yintaba lenkulu leyasibekela wonke umhlaba nelwandle. Loko kwakukubuya kwenkosi Jesu, lokusedhute manje. Uyaqhubeka ngesikhathi asendasi ngasemfuleni. Ngalelinye lilanga waphathwa sithongwana wase ubona umbono. Labaningi balabo lebekanayo abawubonanga lo mbono ngoba waniketwa Daniela kuphela. Niyakubona Mose, lo munye angema alandzelana nawe ngqo, futhi abone tintfo longeke utibone kusindzisa impilo yakho. Kunjalo, lo munye wathi, angikukholwa lokho, angikaze ngibone lutho, ngoba kwakungesiko kwakho kukubona. Labo lebebahamba naPawula ngesikhathi Pawula ashaywa ehashini lakhe, futhi wadzingeka awele eluthulini, nekuthi bhucuda njengoba kwakunjalo eluthulini. Akukho namunye wabo lowake weva lelo phimbo noma wawubona lowo mbono. Kepha Pawula wawubona. Akukho namunye wabo lowabona lenkanyeti leyawela yonke inzawo yekuphophola tibhakabhaka ngaphandle kwedadi. Tintfo letiningi ngaleyo ndlela uNkulunkulu ukhetsele bantfu labadzide kuthi babone, nalabanye abakhoni kubona. Oh, ngiyakuthanda lokho. Ngesikhathi uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe lokungenasiphetho umisele ngaphambili noma wagcoba ngaphambili tintfo letidzide kuthi itendeke. Bekungenteka kulo muntu lohleti edhute nawe ngqo, kepha wena ngeke wathi lutho ngako. Bukani eDothani ngesikhathi Eliya asendaseDothani, kuthi bonke bebatungeletwe lapho betive labangena umbutho wetembi wemaSiriya afuna Eliya umprofeti. Ngoba ngesikhathi bacala kuthola, ngaso sonke isikhathi emaSiriya layota khona ku-Israyeli kutokulwa. Ngani ema-Israyeli bekatobe ahlalele kuba socoya. Futhi ngakho inkosi yaseSiriya yababitela enhla yathi, manje awume kancane, ngubani longakithi futhi ngubani longaku-Israyeli? Wathi umuntu oyathite ecenjini lami uyimpimbi, lototshela Israyeli nje kuthi sitongena ngakude ngoba bahlala balapho basilinzele. Futhi lenye indlosa yayinekuba nemoya kancane ngaye, yathi cha babe wami, kodwa ngumprofethi Eliya ngoba uyathi ekamelweni lakhe lekulala kuthi utokentani kunyakada kwakho lokulandzelako. Amen. Oh, ngesikhathi emandle atom aqala kutamatama, ngijabula kakhulu ukuthi livi laNkulunkulu lisitshelile kuthi siye kuphi. Balekela edwaleni, Kristu Jesu. Wonke umuntu kulo uphephile futhi uvikelekile. Akukho lokungamlimata. Akukho mabhomu e-atom, akukho tigcumane, akukho lutho lolunye lolungatsinza labalondolotiwe baNkulunkulu. Baphephile, bavikelekile, basimisiwe. Lithemba lelihle kangaka pole sinalo kuKristu Jesu. Caphelani, kwakunendvodza leyayinayo, inceku yakhe umfana wakamoya, wahamba futhi wathela emanti etandleni temprofeti, sikhundla lesikhulu lebekanaso. Kodwa lapho sekabone impi yemaSiriya yonke, inzawo eDothani inako konke kwesekeliwe, wathi babe wambuka ngephandle lapho sibalo lesikhulu kanje pho ngani sikakhiwe manje lokho kwemvelo uma yonke into ibonakala ihamba kabi bakhomba umuno wabo kuwe basho lokhu nalokho nadokotela uthi ungeke usinze nakanjalo njalo lokho nje yinto yemvelo kuthi ukucabange ohe lokhu kuphela kodwa Eliya wathi kunalabaningi labangakithi kunalabo labangakubo manje seningacabanga nje ukuthi lowo mprofethi noma loyo Gehazi kwathi vela kanjani ingceku wambuka wathi ngani angiboni muntu wathi nkulunkulu vula emehlo alo mfana futhi wathi nje nkulunkulu angenta lokuthide naku-ke niyakuthola ngesikhathi nkulunkulu avula kubona kwakhe kwakamoya konke ngalapho umprofethi kwakumeta incola temlilo netingelosi temlilo ngani wabona ngani tincola temlilo tathi tendlula ngesibalo letempi yemasiriya ngeti nkulungwane letintsaba tathi nemlilo tingelosi temlilo emahashe emlilo tincola temlilo nelibhayibheli lathi tingelosi kankulunkulu lihlala tihace labo labamesaba kwena kuyafana nje kusihlwa angathi ukuthi bekungentekani uma indvotha lapha kusihlwa beyinemandla ekushaya ngasemehlweni akho futhi ithi buka lome kuleli thabanekele kusihlwa bewungaba lilunga lapha impilo yakho yonke impela yebo mnumzane ngaletinye tikhathi ungeke ukubone ngemehlo akho emvelo kodwa ungawuva umuzwa wako into letsite lesedvude umuzwa wesithupha usho ukuthi into letsite isedvude mbukisiseni manje ekuseni avula tindlebe letithi hulu entathi chwala tavendle tihambahambe lapha kwangathi bekungekho lutho lobe kungakalungi kubo kuyini na ngumuzwa longekhathi ngiconze ukuthi umuzwa wesithupha lowo lokhona kuva umoya kuthi into letsite isedvude banine kukholwa uNkulunkulu manje abazange akakubonanga lokho kucala kodwa Eliya mhlawumbe akakubonanga kodwa wacela emehlo alomfana ukuthi akubone kodwa Elisha bekakhona kuva ukuthi bebalapho amen Thomas ngalesinye isikhathi wathi ake ngifake ithandla lami eluhlangothini lwakhe Jesu wathi manje uyabona futhi uyakholwa mkhulu kangakanani ke umvuzo wabo labo longakazi abone kepha noma kunjalo wakholwa lowo ngithi kusihlwa kunoma ngubani lotho kholwa ngaphandle kwekubona futhi caphelani wase ke Eliya uphumela lapho lale simo lesi besikhona futhi wathi kubo kucala waphumela lapho nelibhayibheli lathi wabashaya ngebumbumbutse baphumbuthekile futhi waphuma waya kubo wonke umuntu bekabona nje kahle ngalokuphelele ngekwathi kwami kodwa umbhalo wathi bebaphumbuthekile umfolo omncane ebusukwini lobumbhalo lobendlulile wathi kimi uma uyindvotha yankulunkulu ngishaye ngibe yimpumbutse ngathi sewuvele uyimpumbutse niyabona na sewuvele uphumbuthekile kaphelani futhi waphumela lapho kuya lapho lesimo lesi lesikhulu sasikhona le ndlo lenkulu leyayingiyo wase uthi nifuna Eliya bathi yebo wathi wotani ningilandzele nitoniyisa kuye ngco Eliya wakusho kubo bebaphumbutheke ngani bebaphumbutheke ecinisweni ukuthi lowo kwakungumprofeti waNkulunkulu bebaphumbuthekile kuko futhi wabaholela ngco ekubulaweni futhi wathi wotani ngitoni khombisa Eliya futhi kwakungu-Eliya abathatha abayisa endasi lapho futhi ngesikhathi bacalada futhi bathola ukuthi bebathungeletiwe yonke inzawo inkosi yathi babe wami ngifanele ngibashaye na wathi ungasithatha siboshwa kuyosishana wathi baphe lokudzide ukuthi badle futhi ubabuyisele eveni labo kuleyo ndlela yokucathulula timbi lokho akunjalo yini impela ohe uma kuphela besitokwemukela lowo mgomo namuhla gondla sitha sakho yenda lokuhle kulabo labenda lokubi kuwe amen lapho manje bumphumbuthe manje Eliya noma ngiconze ukuthi hayi Eliya manje kodwa Daniela wakubona ngaphambili beka ngumprofeti wabona kufika kwenkosi wabona isikhathi sekugcina sifika wabona betive bacala futhi uma nicaphela betive bacala ngekukhonda thithixo bebakhonda sithixo lesikhulu sihlethi ngephandle ensimini sithixo semuntu ngiyakholwa Daniela cobo lwakhe ngoba inkosi Nebukadnezari yayimbite ngaBelshazzari lokwakungunkulunkulu wayo futhi yacala kukhonda leso sithixo salolungile indoda lengcwele naDaniela wala kukwenda benda kanjalo benda loko bantwana bemaHebheru Shedrag Meshaki naAbednego nguleyo ndlela lebelingeniswe ngayo futhi lalahlwa leyo nhloko yegolide yakhishwa ngekukhonda tithixo lapho celelwa kuko futhi lagcina ngesandla lesingetulu kwemvelo sibhala lulwimi lolungetulu kwemvelo leso lekwakubitwa kuconza lokungetulu kwemvelo kuphela lokwakungaluconza amen nguleyo ndlela umbuso betive lwangena ngayo futhi uyophuma ngendlela lefanako kunjalo ngemisebenti lengetulu kwemvelo kuhumusha lokungetulu kwemvelo niyathi ukuthi ngikhuluma ngani ukusebenta kwalokungetulu kwemvelo oh kuhle kanjani pho anijabuli yini kusihlwa nikholelwa kulokungetulu kwemvelo yebo manje-ke emva kwale mibono lena wamkhombisa lapho tive tatitobe time khona wamkhombisa ukuthi yayiminengi kangakanani iminyaka lesencike kumajuda wathi mesiya uyofika uyoprofetha kulangemashumi lasikhombisa ala maviki lokuyiminyaka lemithathu nehafu emkhathini kwalo uyoncunywa lokuyiminyaka lesikhombisa emaviki langemashumi lasikhombisa ancunyelwe bantu bakho iminyaka lesikhombisa yesiprofetho kumajuda wathi futhi mesiya inkosana iyofika futhi iprofethe emkhathini wemaviki lasikhombisa tinsuku lethi sikhombisa uyobese uyancunywa kulesinengiso lesentatincithakalo iyokuma endzaweni yayo futhi batonyathela phansi emabonza aseJerusalema betive kwesikhathi sikhathi nekwehlukaniswa kwesikhathi manje ngesikhathi mesiya efika Jesu washumayela ncamashi iminyaka lemithathu nehafu futhi wancunywa entela umhlatshelo sibopho semihla ngemihla sasuswa nencithakalo sinengiso lesenta incithakalo imuslim yase-oma yamiswa namuhla endzaweni elithempeli lelingcwele le mosku yase-oma ime ngco lapho lithempeli lalime khona futhi washo kuthi batonyathela phansi emabonzi aseJerusalema ethi kweJerusalema kude kucedzwe isimiselo sesikhathi sebetive kodwa ekupheleni kwebetive kuyosolo kukhona iminyaka lemithathu nehafu noko kumajuda manje caphelani lenye yetintfo letimangalisako kakhulu temlandvo webuprofethi angitisho ukuthi ngathi siprofetho selibhayibheli kodwa loku kunjengekufundza liphephandzaba kucace kakhulu nje futhi lesikufundzako lapha siyathi kuliciniso caphelani tinkulungwane letimbili ya iminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu emajuda ahlakateke kuto tonke tive letingaphansi kwelizulu njengoba nkulunkulu enda inhlitiyo yafaro yaba lukhuni ababuyisa wenda yaba lukhuni inhlitiyo yahitla inhlitiyo yamsolini nakanjalo njalo waze wawacosha abuyela ephalestina sekabuya sekendiwe sive futhi ngenkwekhwete tisithupha 1947 umjeka wemajuda waphakanyiswa ethi kwa-israyeli kwekucala eminyakeni lengemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu umjeka lomdzala kunayo yonke emhlabeni waphakanyiswa kwekucala eminyakeni lengemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu futhi wathi ngetinsuku tekugcina uyovusa umjeka ethi kweJerusalema akhombisa ukuthi isikhathi sesisonzele futhi caphelani lapha kungesuku kathweni ngabona likhasethi labhayisikobho wesiprofetho lidlala ngalapho futhi bangenisa lawo majuda ngetinkulungwane ngetindiza nikubonile ephepheni nakanjalo njalo liphephabhuki iluki nelife bekasolo akucukethe tinkulungwane temajuda tibuya base bayababuta bathi nibuyelani labadzala bantu labakhubatekile babamemile emihlane yabo labasha babo bebanjalo wathi ngabe nibuyela eveni lenzabuko ukuthi nife bathi cha sibuyela kutobona mesiya jesu wathi uma nibona umkhiwa sewuhluma emacembe awo nato tonke letinye tihlahla tihluma emacembe ato yatini ukuthi isikhathi sesisonzele noma intwasahlobo seyisedvude lihlobo ngako uma nibona letintho leti tifezeka Phakamisani tinhloko tenu, kuhlengwa kwenu sekuyasonzela. Ngusihlwa njengoba lomhlaba lona sowendiwe likhekheba letinyosi bukhomanisi. Oh, bengikhuluma nendvodza esikhashaneni lesendlulile nge lomunye wetikhulu letisembile kwendlula tonke. Ngiyakholwa lengitatiko. Futhi ngesikhathi ikhuluma tindvo letimayelana nale sive lesi nebukhomanisi, bekungakuchachathelisa uwe ngemadolo akho kunjalo. Kuthi lendiwe likhekheba letinyosi kanjani. Akukho lutho lolucinile, akukho ngisho naseven lakithi nhlobo nje. Yinye kuphela indlo lecinile lengiyathiko letokuma. Lelo lidvala Jesu Kristu, semukela umbuso longeke unyakatiswe. Kuthi kulolu suku lapho yonke lenye indlo iwa, sinesisekelo lesicinile iNkosi Jesu Kristu. Ngenani kulo bangane, luphahla ngesikhathi sesiphepho, indlo lenhle kangaka pho. Ukubonile konke lokhu kufezeka. Sibona emaJuda manje, iBhayibheli lasho ukuthi iJerusalema futhi yochakaza njengembali, nekuthi balinisele kanjani lelo livi. Futhi bona futhi, umprofeti wakhuluma futhi wathi, ngalolo suku ukuthi emanti ayochamuka enyakatho. Kwakungekho manti lapho ngaleso sikhathi, kungekho diyalu lapho ngaleso sikhathi. Kodwa kule minyaka lembalwa leyendlulile, kunelibhudlo lelivelako futhi limisela tigothi futhi bayanisela lingulenye yetindzawo letinkulu kunato tonke yetekulima ngebukhulu bayo emhlabeni. Futhi onke lamakhemikhali lamakhulu khona ngco elwandle lolufile, kunemakhemikhali lenele latholakala phansi ekugcineni kwalo, lawo wonke umcebo wemhlaba bewungeke sewathenge. Lamakhemikhali i-uranium nayo yonke lenye indvo khona ngco ngaphansi ekugcineni kwelandle lolufile. Manje lolulwa Israyeli. Umkhiwa uhluma emacembe awo. Akusiko lokho kuphela, kodwa naleletinye tihlahla tihluma emacembe awo. Emakhomanisi ahluma emacembe. Umphiki uKristu uhluma emacembe. Nelibandla laNkulunkulu lihluma emacembe. Lichakaza emandleni alo futhi. Sibotho sidla ingcenye yaso, inkumbi idla ingcenye yaso. Sibungu lesisalihuka sidla ingcenye yaso, inkhasa idla ingcenye yaso. Kodwa uNkulunkulu wathi, sitophila futhi, siyahluma emacembe manje. Tihlahla tihluma emacembe, Daniela wakubona ngaphambili, futhi wathokoda. Manje kulesikhathi lesi wathi, futhi ngaleso sikhathi, sahluko selishumi nakubili. Futhi ngaleso sikhathi Mikhayeli uyosukuma inkosana lenkulu lemela abantwana bebantu bakho. Futhi kuyoba khona sikhathi senkathathu lesingazange sesike kusukela kwaba khona sive ngisho nakuleso sikhathi. Futhi nangaleso sikhathi bantu bakho batawukhululwa wonke lotholakala abhaliwe encwadini. Oh he, anijabula ukuthi ligama lenu ukuthi lisencwadini yakhe. Ngesikhathi yena Daniela ngalapha ambona, ufika kulomdzala wetinsulu lotinwele takhe tatimhlophe njengeboya betimfu. Futhi wavula tincwadi, futhi behlulelwa wonke umuntu kuleti incwadi, kwehlulela kwesihlalo sebukhosi lesikhulu esimhlophe. Manje Daniela uniketwe lesiqiniseko lesi ekupheleni kwesikhathi sebetivu. Kunzani uma seniya ekhaya nakusasa, kunzani sathuko selishumi nakunye. Ningabona ukuthi inkosi yasenyakatho ita yehla kanjani. Lokungesilutho lolunye ngaphandle kweRussia, yehlela kutocinzetela kuyo njengesihushuhushane. Nembi lenkulu yase-Amagedoni iyolwela khona lapho edvute nemasango aseJerusalema. Caphelani, oh ngiyakuthanda lokhu. Futhi ngaleso sikhathi bantu bakho bayokhululwa wonke lolo atholakala abhaliwe encwadini, incwadi yekuphila yeliwundu. Mikhayeli inkosana lenkulu uyokusukumela ini, sukumela abantu bakho, kulungile. Futhi labaningi balabo labalele eluthulini lwemhlaba bayovuka nini, uma leti khathi leti tendeka. Futhi labanye bavukele ekuphileni lokungunaphakathi, nalabanye bavukele ehlazweni nekutseleleka lokungunaphakathi. Ngaloku qiniseke sibili nje njengoba kukhona kuphila lokunguna phakathi kukhona kuqala luhambo lokunguna phakathi uyanquma ukuthi umphasa kanjani Jesu Kristu empilweni yakho uma umthandza futhi utelwe kabusha futhi uthole umoya wakhe unekuphila lokunguna phakathi uma ungakwende ute kuphila lokunguna phakathi uma ligama lakho libhaliwe encwadzini yekuphila yelikhulu unekuphila lokungasayokufa uma lingakabhalwa lapho ungeke uqondwe kuyini na yonke leto tiprofeto igcwalisekile yonke imvo kwehle ngqo kude kube ngulesikhathi lesi le nhloko yegolide sendlulile njengoba Daniela asho ukuthi kuyoba njalo umbuso waseBhabhiloni lokulandzelako loko wathi kuyoba nemamede nemaperesiya balandzela umbuso waseBhabhiloni futhi bawa kubo bani emagriki Alexander lomkhulu futhi bawela kubaphi emaRoma nemaRoma ahlephukela emhlabeni wonke iRoma yasempumalanga neshonalanga imilende lemibili wase uthi insimbi nelubumba kwakusetintwaneni tintwane letilishumi imibuso lelishumi futhi wathi ngeke ukhone kuhlangana futhi bayoshadana emkhathini walomunye nalomunye buRoma nebuProthestani futhi ngalolo suku lapho lento ikhona khona-ke lelitshe lacheshunwa entsabeni ngaphandle kwetandla lase liyagicika liyangena futhi libhidlita lento yabadicucu futhi lathatha indzawo yalesithixo ngakho bazalwane bami sinetinkinga kusihlwa timbi emahemhembe etimbi utamatama kwemhlaba etindzaweni lethu ehlukahlukene kudideka kwesikhathi kukhathateka emkhathini wetive ngitsandza kubuya nje ngesheya kwetilwandle futhi angikasiboni sive ngaphandle kwaloko lokuthuthumela eticathulweni tabo abathi ukuthi kutokwentekani ngalokulandzelayo kodwa asibongi yini kusihlwa kuthi siyathi ukuthi kutokwentekani ngalokulandzelayo inkosi Jesu Kristu itofika kwesibili engathimulweni nebukhosi futhi wonke wesilisa noma wesifazane lotholakala abhaliwe encwadzini yekuphila yeliwundlu uyovuka nalabathandzekako babo kuhlangabeda inkosi emoyeni o into lenhle kangaka pho kungaleso sizathu sithi lithemba lethu alikakhelwa kulolunye lutho lolungaphansi ngaphandle kwengadi yaJesu nekulunga yonke indzawo mphefumulo wami ukhwesha ulithemba lethu lonke nesisimo kuthi ngaleso sikhathi Mikhayeli uyokuma inkosana lenkulu Mikhayeli bekungukristu empeleni lowalwa timbi tetingelosi ezulwini nadevele sathane naMikhayeli balwa ndzawonye noma balwa lomunye nalomunye njalo futhi manje futhi ngaleso sikhathi wathi labanengi labatholakala ababhaliwe encwadzini wakhululwa nalabo labende kulunga bukusisani lokhu futhi labo laba nalabo labahlakaniphile bayokhanya njengokukhathimula kwesibhakabhaka futhi futhi labo labaphendvulela labanengi ekulungeni njengetinkanyeti kude kube nguna phakathi ngibuka loko ngalesinye isikhathi futhi ngiyacabanga bazalwane ngiyaphuma ekuseni ngiyathanda kuvuka kusesekuseni kakhulu anithandi nine kuvuka kusesekuseni kakhulu ngiyakhumbula ngesikhathi bazalwane nami sasisetintabeni impela kusesekuseni kakhulu cishe ngensimbi yesine besivuka ngibuka lokulenga emuva lapho futhi kwakunenkanyeti yekusa kuba mnyama sibili ngaphambi nje kwekutsabuka kwelusuku sibona bumnyama bubuthana manje kuyini na kukukhanya kufuca kumelana nebumnyama lokunye kufanele kukhweshe tonke tintfo letinwabutelako lebetikatse tigijima busuku bonke uma lelo langa liphuma kuyathathela kuyobhaca uma kukhanya kukhanya busuku nebumnyama busuku nekukhanya ngeke kuhlalelane esakhiweni lesifanako kusekutheni kumnyama noma kuyakhanya nekukhanya kunemandla kakhulu kunebumnyama kanjalo naKristu unemandla kakhulu kwendlula tonke titha delive manje siyafundziswa bososayensi njengoba kukhanya kucala kuda kubuthanisa ndzawonye bumnyama nebumnyama buhlanganisa lonke libandla lako ndzawonye kulwa nekukhanya kodwa kukhanya kuyancoba futhi bese kuyavela nelibhayibheli lasho ngetinsuku tekugcina kuthi sathane uyohamba njengelibhubezi lelibhodlayo uyabuthisa namuhla tonke tetitha takhe bonke bebangani bakhe titha tethu futhi atihlanganise ndzawonye tincwabelana ngaphansi kwenhloko lenkulu luphawu lwesilo emazingeni ebufundisi umfelandzawonye wemabandla bonke bayahlangana futhi batendela inhlangano lenkulu lefana nebukatolika nemibuso yemhlaba itihlanganisa ndzawonye futhi ibumba inhloko lenkulu khona lapho emazinyeni etempusave lebitwa ngebukhomanisi nekukhanya kwankulunkulu kucindzetela kubo lokwentekako ngesikhathi lesifanako kukwenta libandla lemakristu libandla lankulunkulu lophilako liyagcotshwa emandla etakuye wemukela moya lwengcwele emnyakeni lophelile emazingeni elivangeli leligcwele kwakuba sigithi netingulungwane letingemakhulu lasihlanu alabaphendukako lokukhulu kunako konke sekushanyele live iminyaka ngeminyaka asisekho endleleni lencamulo emkhathini wetakhiwo sesisenhla esitaladini lesikhulu ihaleluya asisekho ehokweni nhlobo sigithi nemakhulu lasihlanu etinkulungwane salabaphendukile etinkundleni telivangeli leligcwele eminyakeni lophelile yendlule ebukhatolika nayo yonke lenye imvo ohe kuyini na kukhanya kuyabuthana tinkonzo letinkulu tekuphilisa seyikame emave emhlaba haleluya le ekhathi endase formosa imikhankaso yokuphilisa iyachubeka endase le ejapan imikhankaso yokuphilisa iyachubeka etule tindzaweni letinelichwa tasenyakatho imikhankaso yokuphilisa iyachubeka emhlabeni jikelele imikhankaso yokuphilisa haleluya emadoda emukela moya longcwele kuto tonke tindzawo sesikhathini sekugcina kwendani na khona-ke devel uthi manje sikhathi sami uhlanganisa imibutho yakhe umfelandzawonye wemabandla utama kuyimisa uthi abasilutho ngaphandle nje kwesicuku semabhokisi emsindo akukho lutho kubo konke kubuhlanya ayikho into lenjengekusebenta kulokungetulu kwemvelo futhi ngesikhathi lesifanako inhloko yasemerika inhlangano yetekwelapha ibhala ingcenyana ephepheni wathi akukho muntu lonelilungelo lekuta ekamelweni lalabagulako kushumayela kubantu labangakholelwa kunkulunkulu somandla futhi bamemukele njengemsiti wakhe i-Christian Herald icocisana nabodokotela kule nyanga leyendlulile baniketa lokubhaliwe kuthi angikhonanga kuthi bhala mine lucobo kube bengitama kuchosha ngako kuyini na ekhathi kwayo yonke into unkulunkulu tobangela titha takhe kuthi tifakaze ngenkhathi imulo yakhe yebo mnumzane dokotela wathi singaniketa kuphela tinsita kodwa ngunkulunkulu umphilisi ngathi lawo madoda lamakhulu athole nje loko thine sicuku setiphukuphuku besikwathi sonke lesikhathi kunjalo ngalolunye lwalethi nsuku lethi letinhle kakhulu nitothola kuthi lesicuku lesi semandla lesiguqula tingwababane tibe bodzathe netithakwa tibe besilisa labahloniphekile nemakristu ngiwo kanye nje lamandla latoba phakamisa besuke emhlabeni futhi abayise ekhaya eluhlithweni enkhathi mlweni kungahle kube sekwephutheke kakhulu kungahle kube sekwephutheke kakhulu kulabaningi ngalolo suku Michael uyomela abantu akameli tive umela abantu futhi labaningi balabo labalele eluthulini lwemhlaba labanye bayovukela ehlazweni lelingunaphakathi nasekuthelelekeni kodwa labo labahlakaniphile futhi baphendulela labaningi ekulungeni bayokhanya njengetinkanyeti kude kube ngunaphakathi naphakathi haleluya lithende noma yindlwana kungani ngifanele ngikhathateke bangakhela sigodlo laphaya wotani ngalapha kuthi ningibone ngalelinye lilanga kuyini na ngiphume ngase ngibuka leyo nkanyeti yekusa lenkulu lapho icala kuhamba iya ngale ithini inkanyeti yekusa na inkanyeti yekusa ibonakalisa kuphela kukhanya lokukhulu kwelilanga lokutako ngabe kunjalo na inkanyeti yekusa sizathu ikhanya kakhulu niyathi ukuthi kungani injalo lilanga lisonzele kakhulu kakhulu kulo kukucinzetela embili nenkanyeti yekusa imemetela kuta kwelilanga kulungile ninetinkanyeti yekusa sekusikhathi sekumemetela kubuya khanyani inkanyeti tekusa vukani kusesekuseni kuthi indodzana masinyane itoba lapha uma sibuka futhi sibone leyo nkanyeti yekusa lapho ikhathimula etiphakaphakeni kuchaza ukuthi lilanga litokhanya masinyane impela futhi uma sibona tinkanyeti tekusa tankulunkulu tivuka futhi tikhanya enkhathimulweni yekuvuka kwajesu kristu kukhombisa ukuthi lowo lophakeme ufucela embili libane tiyabuthana kodwa inkanyeti yekusa iyampongoloda bambelelani akusekuthe kute kuse Bambelelani, akusekuthe kute kuse. Qhubekani nje nibambelele. Njengoba thathe mafi nalabanye bebavamise ukuhlabela. Qhubekani nje nibambelele. Kusa sekuyofika masinyane. Bambelelani kuko. Tinkanyethi tekusa tiyakhanya even manje. Tikhanyisa umhlaba ngaphambi nje kwebumnyama lobukhulu nekudvuma lokukhulu lokuvela ezulwini. Kubuya kwenkosi. Lalelisisani manje. Manje wathi ngibuke enkhanyethi yekusa ngase ngiyacabanga. Oh, enkhanyethi yekusa. Ngabuka phansi. Ngalelinye lilanga ngime edulu lapho mina kethi uwudi nami. Bekasanda nje kubasa umlilo. Futhi besitothola kudla kwasekuseni. Futhi ngaguquka ngase ngibuka enkhanyethi yekusa. Ngaphumela lapho kuletho tihlahla temsedari. Nemimoya ihaza kuletho pheshula. Ngema lapho. Ngativa ngikahle ngiphefumula lo lo kahle umoya wasekuseni lo fresh futhi kuthi kuba nesithwathwa ithwathwa lesinengi ngewukela emfudlaneni ngathola libhakede lemandi enda likhekheba lemakhata ngaphambi nje kwekuthi usukume ngime etulu lapho ngiphakamisa tandla tami ngephandle lapho kuletho tipheshula ngabuka inkanyethi yekusa ngacabanga oh buka lapha kuthi minyaka lengemashumi lamane nesihlanu ingendele ini ngathi oh buka lapha sengiyashwaphana tandla tami tiyashwaphana timwele tiyacothuka ematinyo ayahamba oh loko iminyaka lengemashumi lamane nesihlanu lengendele kona kodwa ngathi buka ngale leyo nkanyethi yekusa yinhle nje futhi ikhanya kakhulu njengoba yayinjalo ngelusuku uNkulunkulu lathi ayiphephula yesuka etandleni takhe wase uthi ayikhanye khona-ke ngicabanga ngalo mbhalo ngathi kodwa uNkulunkulu wethembisa uma siyohlakanipha futhi siphendulele labaningi ekulungeni siyothendlula ingunaphakathi etinkanyethi ngekukhanya ngacabanga nkanyethi yekusa uyakhanya manje kodwa linza size sifike lapho haleluya siyokwendlula tinkanyethi ngekukhanya kude kube ngunaphakathi futhi ngangiwuva lo moya wehla ngeligquma sekuthokusa nje uhaza kancane kuletho tipheshula uthi kukhona live ngesheya kwemfula lesilibida ngaleli mnanzi ngunaphakathi futhi sifinyelela kulolo lukhu ngesimiso sekukholwa ngamunye ngamunye ungena kuleli sango lelikhulu lapho kuhlala nalabangasayi ukufa lapho bashayela wena nami leto tinsimbi teligolide yinto lenkulu kangaka pho labo labahlakaniphile bayophendulela labaningi ekulungeni futhi bayokwendlula tinkanyethi kude kube ngunaphakathi naphakathi ngako kwenta mehluko muni empeleni liyini leli banga lelitse lelidzadlana lapha loluthuli loludzadlana lwemhlaba sibungu lesingenamgogodla umtimba lomdzadlana losathokufa lofanele ubole futhi ubuyele eluthulini netimbethu tesikhumba titowudla tiwucetse oh he asengivuke nako konke lokhu kimi futhi ngikhanyise inkhathimulo yankulunkulu ngibeke eceleni konke lokusinzako kude moya lwengcwele atowendlulisa emandla akhe nenkhathimulo ngekushunyayelwa kwelivangeli nekuphiliswa kwalabagulako kucinisekisa ukuthi Jesu Kristu wavuka kulabafile oh he ingunaphakathi naphakathi kodwa wena Daniela valela lamavi uthi unamathelise le ncwadi kuze kube sesikhathini sekugcina ngoba labaningi bayokwehla benyuka nekwathi kuyokwanza ngase-ke mina Daniela ngiyabona futhi ngabuka futhi buka nako kume labanye lababili munye ngakulolu hlangothi lwelusenze lwemfula nalomunye ngakulolu olunye luhlangothi lwelusenze lwemfula nalo lomunye wathi kulomunye lo embethe ilineni moya lwengcwele lobekaseti kwemandi lamaningi bantu netixuku moya lwengcwele etikwe bantu oh haleluya moya lwengcwele sambulo 15:16 sithi bukhulu netixuku lamandi asho bukhulu netixuku tebantu futhi nangumunye lo embethe ilineni lemhlophe aphakamisa sandla siya phansi nasetulu etikwe mandi nesandla sakhe siphakamele ezulwini afunga yena lophila phakathi naphakathi uma letinto leti tendeka sikhathi asayuba khona haleluya sikhathi asayuba khona wafunga kuthi uma sibone letive leti tibhidlika netinto tenteka kanjalo imfihlakalo yankulunkulu seyivele ifeziwe kuyini imfihlakalo yankulunkulu nkulunkulu kuwe lithemba lenkhathimulo likhanya umpapathiswa moya lwengcwele wase-ke uthi uma letinto leti tenteka sikhathi asisayuba khona. Labo labathi ngunkulunkulu wabo, kwasho Daniela, etinsukwini tekugcina, labanengi bayokwehla benyuka, kwathi kuyokwanza. Kodwa labo labamathi ngunkulunkulu wabo, batokwenda tento letimangalisako etinsukwini tekugcina. Bayokwenda tento letimangalisako. Oh, tento letimangalisako tekukholwa, tiyachuma, emhlabeni jikelele kusihlwa, tiphindzeka njalo njalo. Kuto tonke tive imikhankaso lemikhulu, timbumbutse tiyabona, tihulu tiyeva, tishosha tiyahamba. Bantu bayo yonke imikhakha yempilo bayangena, bemukela moya lwengcwele, hhayi labaphuyile kuphela nalabathingile. Kodwa sotigitsi nako konke lokunye, uNkulunkulu uthatha futhi afake ingubo yakhe ethi kwalowo nalowo, futhi abanikete simemo ekudleni kwakusihlwa kwemshado. Nemphristi lomkhulu Melchizedek uyokuta ngalelinye lilanga, futhi sidodla sidlo senkosi kabusha kanye naye embusweni waNkulunkulu ngalolunye lwalethi nsuku leti letinkulu letinhle kakhulu. Oh, ngijabule kakhulu kusihlwa kuba sembusweni wakhe. Yebo mnumzane, ngalelinye lilanga lelikhulu, ngalelinye lilanga lelihle kakhulu, sikhathi asisayuba khona. Niyabona, siphuma eliphakatheni. Sasi ngaphambi kokuthi kube khona umhlaba, benikwathi loko na, uNkulunkulu wenda umuntu ngemfanekiso wakhe lugcobo. Wawukuphi wena? Wathi kuJobe, ngesikhathi iJobe acabanga ukuthi bekane kuhlakanipha lokuthithe. Wathi wawukuphi ngesikhathi ngibeka sisekelo semhlaba, ngaphambi kokuthi ngisibeke, ngesikhathi emadodana uNkulunkulu ahlabela kanye kanye, netinkanyeti tekusa timemeta ngekujabula na? Tinkanyeti tekusa tamemeta ngekujabula, labo labakhanyako bamemeta ngekujabula, ngesikhathi babona ukuthi ngalenye lilanga bebahleli ethabanekeli lapha emhlabeni. Nenkosi Melchizedek utofika ekulungeni kwaNkulunkulu futhi anikele kuphila kwakhe kusihlengela kuNkulunkulu. Siphinde sibuye futhi sendlule tinkanyeti ngekukhanya kude kube ngunaphakathi naphakathi. Wawukuphi ngesikhathi ngibeka sisekelo semhlaba na? Memetela kuthi tihukeke kuwo, ngitshele kuthi time etikwane. Wathi tibophe lukhalo, ngifuna kukhuluma nawe njengendvodza. NaJobe wawa ngebuso bakhe njengomuntu lofile, akakhonanga ukumela. Nkulunkulu beka lapho, nako lapho ukhona. Wawukuphi ngesikhathi ngibeka tisekelo temhlaba na? Leli vangeli lenkhatimulo liprofethiwe baprofethi beli Testament lelidzala, lehle njalo eminyakeni, lilapha kusihlwa, liqinisekiswe nguNkulunkulu, lishanyele umhlaba, batamile kulicisha. Kodwa dama kucisha umlilo ngelusuku loluhusha umoya kakhulu, nemaplango lomile embi kwawo. Ngani ungeke ukwende? Ngesikhathi ulwa kakhulu nawo, ngilesikhathi uniketa imimoya leminengi. Uma uniketa imimoya leminengi, uyovutha kakhulu-ke, nguleyo ndo kuphela. Sasivamise kuba nemlilo lomncane lengaphandle etinsabeni, ngesikhathi ngangivamise kutama kubasa umlilo uvuthe ekuseni. Ngangiphumela lapho bese ngiphonsa tinkuni letitsite kuwo, uqale kushunqa intuthu. Ngiyathi ngalokuqinisekile nje, njengoba kunentuthu lencane kunemlilo lapho nzawana tsite, into kuphela lekumele ngiyende kuthi ngithathe isigcoko sami futhi ngibhengutise umoya, futhi ekugcineni wokhele. Uloko libandla leli kudzingako namuhla, ngilokunye kubhengutiswa kwemoya lonemandla lovutako, njengoba wehla ngelusuku lwePentecost, wawuphephetha ubuyele ekukholweni futhi kwemukela iNkosi Jesu Kristu ekubuyeni kwayo ngenkhatimulo. Bukani tibonakaliso, timanga, tintfo letiyimfihlakalo tenteka, kutamatama kwemhlaba endzaweni letehlukahlukene, emagagasi emanti abhobokela elusenseni, njengoba nje Jesu athi ayokwenda. Inhlitiyo yebantu iyehluleka kwesaba. Kwesaba, oh, ngubani lotophonsa ibhomu yekobalti yekucala na? Kuyokwendekani? Ema-aweni lambalwa umhlaba wonke uyoshabalaliswa. Ngani besitoba sebukhoneni baNkulunkulu ngaphambi kokuthi kungabe kusaba nekuwa kwetindiza? Kunjalo, kuyoba yini na? Akunawuba khona lutho, kodwa siyokuwa. Le ngubo lenzala inyama itotsilika futhi sivuke, futhi sithathe umhlomelo longunaphakathi, futhi simemete uma sendlula emoyeni. Sala kahle, awalele imnanzi lemkhuleko. Konke kutophela konke, futhi sitokuya ekhaya, sibeke lo mthimba lomdzala phansi, siwuntshintshanise ngemchele nengubo. Ngaleya, lowo ngeke kushabalale. Sibuyele emuva sisuka ekubeni likhehla salukade, siye ekubeni ngumuntu lomusha, kuthi aphile inguna phakathi naphakathi ngekukhanya kakhulu. Nekungafi kwehla kwenyuka ngetitalati tenkhatimulo ebukhoneni beNkosi Jesu Kristu, wahlabela ludumo kuNkulunkulu kuleli sethulo wende tinto letinkulu emkhatsini wethu siseseluhambeni namuhla nemandla uNkulunkulu aqinisekisa yonke into ndzawo tonke ake sitshalade futhi sibone ukuthi sikuphi bukani umkhiwa uhluma emacembe bukani leletinye tihlahla tihluma emacembe bukani tive tihluma emacembe bukani ibandla lamoya longcwele lihluma emacembe bukani iPentecost iphindza ibuya ibonakaliso letifanako netimanga Haleluya. Asikhuleke. Babe losezulwini, siyakubonga kusihlwa ngemandla ekuvuka kwaJesu Kristu, ngenxa yebuntu bakhe lobukhulu, ngelugcobo lwakhe lwamoya longcwele. Siyakubonga ngenxa yokuthi ulapha manje, ungilophilako, uphila njalo njalo, anxusela ethi kwekuvuma kwethu. Siyakubonga ngemandla akhe ekuphilisa, la sihlwitha njengetinkuni temlilo, Nkosi. Wasikhipha ethuneni, usivusile futhi wavuselela emandla ethu, futhi wasipha emandla kuze siphume futhi sikhanye lapha kulobu mnyama lobu. Siyakubonga ngalokho. Babe, sikhulekela ukuthi utobusisa wonke longakasenziswa. Busisa bonke labasenzisiwe. Ziphe kona babe. Philisa bonke labagulako. Thola inkhati imulo. Busisa le thabanekele lelincane. Busisa labantu. Busisa umnakethu nevili, umfundisi. Busisa onke madikoni, emagonsa. Ziphe kona Nkosi. Beka tandla takho tekuphilisa ethi kwabo. Futhi uma devele angena futhi ende kungevando kuncane. Kuphilise Nkosi masinyane nje ngelibhalisamu lakaGiliyadi. Siphe kona Nkosi, thululela emafutha ekugcoba ethi kwabo. Bende bathobeke enhlitweni, babe mnanzi emphefumulweni. Kwangathi bangahamba etinyathelweni teNkosi Jesu, tintho tenyama tendeka kubo, futhi bagule. Kwangathi ingelosi yaNkulunkulu ingema edrute, kubhoca ingathi yaJesu. Siphe kona, philisa konke kugula. Ngiside Nkosi, njengoba ngibhobokela ngaleya emasimini, ngibona leso sidzingo lesikhulu. Sidzingo lesinjepho elusukwini, digitsi tifile, emahedeni lati nkulungwane letilikhulu, nemashumi lamane nakune, ayafa namuhla. Ngaphandle kwekwathi Kristu, ngiside Nkulunkulu othandzekako. Sibusise sonke kanye kanye. Futhi ngalelinye lilanga sivuse kulomhlaba ngaleya Nkosi. Kuhlala nawe esihlaleni sakho sebukhosi etindzaweni tasezulwini etulu ngaleya kuKristu Jesu. Siphe kona baba. Kude kube nguleso sikhathi kwangathi kuphila nemandla kungaba kwethu ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen.
Oh I want to see him. I want to look upon his face. There to sing forever. Of his saving grace on the streets of glory, let me in my heart, I guess all that.
Manje lalelana umzuzwana nje mangakhe emaMethodist lalapha bamsantandla 10 emaMethodist mangakhe emaBaptist lalapha bamsantandla 10 mangakhe emaPresbyterian lapha bakamisantandla 10 mangakhe emaNazarene bakamisantandla 10 mangakhe emaPentecostal bakamisantandla 10 mangakhe emaLuther bakamisantandla 10 yebo ke sonke silapha Bukani licembu lelikhulukati lelibhicene lonke lihleti endzaweni yinye etindzaweni tasezulwini lithokota esibusisweni manje ngifuna emaMethodist ukuthi achawulane nemaBaptist iBaptist neLuther ucukani manje bese nichawula tandlata lomunye nalomunye bese ubuka emuva ngalendlela manje njengoba sisalihlabela
Thank you.
Loko akunendi yini ntivele nikahle na. Akunendi nitivele ninjengekwenu nonke. Mangakhe maKristu leli lapha. Phakamisa sandla sakho. Wonke umuntu lokholwa inkosi Jesu Kristu. Phakamisa sandla sakho. Oh hey, into lemangalisa kanje pho. Manje njengoba sehlukana lapho sisahamba sisuka emakhaya ethu lehlukene. Asihambe nemkhuleko. Manje asihlabele liculo lethu lelihle lelidzala lekusigulula. Bangakho lolatiko. Hamba neligama la Jesu. Wonke umuntu kanye kanye manje asihlabeleni. Lalelan.
At the name of Jesus bow we falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious
Nagu lang funa ni kwente.